Hey, you're the true now.
Cardio. Danga danga, umalaya si kazi yako.
Bado naogopa.
Kama una wanga wanga, uchawi sifani yako.
Bado naogopa.
Twende baya jeshi, tulewe alafu tuanzishe fujo.
Bado naogopa.
We ni mwizi, si ndo kazi yako? Iba mpaka polisi.
Bado naogopa.
Kalio. Unapenda pombe, kunywa mpaka uzime.
Bado naogopa.
Una hamu na huna demu, beba goma la mtu.
Bado naogopa.
Fisikali, alafu upo single, siwibe mume wa mtu.
Bado naogopa.
Weni hater, unachuki, onyesha voo ya kutu.
Bado naogopa.
Kalio. Twende turudia. Twende? Okay. Chini. 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 Twende. Juu. 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 Ah yeah. Ah okay. The true name. On the beat yo. Kuna deck.
Kalio.
Nasema kweli?
Ah, wey, me say yo.